Leo hapa tumekuja sio siasa, tumekuja biashara. Kwa sababu mimi nilisema every hustle matters. Ni kweli, biashara ya kila mtu ni ya muhimu. Na ndio tulisema mambo ni bottom up. Yani mle mwananchi wa kawaida pale chini, pia na yeye ainuke, ndio usawa upatikane katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli, my friends? Ni namna hiyo. Na nilisema ya kwamba biashara ya kila mtu itaheshimika. Ya boda boda na mama mboga na mahawa mahasla itaheshimika. Ndio Kenya kupatikane usawa. Ye mnanielewa, my friends? Sikizeni bwana. Watu walikuwa wanafikiri yale nilikuwa ninasema eti ni mzaha. Mimi nataka niwaambie, ile kazi yote tumefanya in the last 3 years ni kuhakikisha ya kwamba kuna usawa katika taifa letu la Kenya. Na kila mwananchi, awe mdogo au mkubwa, awe mrefu ama mfupi, tunaelewana jameni? Kila mmoja wetu ajihisi ya kwamba yeye ni Mkenya. Na ndio sababu mimi nilisema kwanza, lazima uchumi wa Kenya tuibadilishe. Tuhakikishe ya kwamba uchumi wa Kenya inashughulikia kila mwananchi. Na ndio sababu tulisema economy of the Republic of Kenya must be stabilized so that it can serve every citizen of the Republic of Kenya. Na ndio sababu hiyo, ile dola ilikuwa 165, tumeteremusha chini, imekuja 129. Ile inflation ilikuwa 9.6, tumeteremusha, imekuja hapo 4%. Nyinyi mnanielewa, my friends? Wananchi wengi hawa walikuwa wameingizwa ndani ya CRB. Wananchi karibu milioni 7 walikuwa ndani ya CRB. Mimi nikasema wananchi wote waliokuwa ndani ya CRB tutawaondoa na tutaweka mpango ya Hustle Fund ambayo itasaidia kila mwananchi. Ni kweli ama si kweli, my friends? Sasa nililisikia, mulisikia juzi hapa Serena. Wangapi wenu wamekunywa chai Serena? Wangapi wenu wamekunywa chai Serena? Mumekunywa chai Serena? Sasa kuna wajuaji wengine walienda hapo Serena. Wamelipwa pesa sijui na NGO fulani. Wanaenda pale, wanasema ati shilingi 500 haina maana, ati shilingi 1000 haina maana, kwa sababu wao wanakunywa chai ya shilingi 1000. Hawajui ya kwamba 1000 inaweza kuweka mafuta kwa boda boda na kawakaweza kufanya biashara, wahakikishe watoto wao wako na chakula. Ni kweli ama si kweli, my friends? Mimi nataka niwaulize, the people who do not know what real Kenya looks like, they are giving us lectures from air-conditioned offices, from posh hotels in Nairobi, about the hustles of ordinary people. They have no understanding how real Kenya operates and how real Kenya is. Wao wanashangaa ati hawa watu wako State House wamekuja kufanya nini State House.